nauliza indo ile ile ama wangoje tu nyingine. Bado niko sika wangoje nikapime, bado 6 feet deep ama vina ni vingine. Bado kwenye interest ni mashine. I've been going hard cause it's all going easy, huh? Looking at me now, shout out to my nigga Jeezy, huh? Been an look, nigeanza kwa chini ya kizungu ila ntatesa wongo wango na wambea. Nikishusha ya madongo kwa kimombo atapotea. Litukuta chini squeezy daily, tupo kwenye air, kwa radio, kwa TV, kwenye Jordans, kwa mimea. With the best out here cause mlikimbiaga shula squeezy, mnataka debate who the best. Toka east baka west, love the south waki test. 100k for the verse cause I do it for the cash. Beya offer nikinyonga suti mpate loafers. Najua live your classic imichano muonekano kwenye verses za mikanyo. Kitokea meniletea rappers wenu ambao kwa game hawavumi, lakini wamo nilipofika kaka. Sihitaji IDs ama CV details kwenye bio, check my IG. Nilianza kwenda viral kanza komba niende combo cause nagawa dozi kaule babu wa loli yondo. What's up?
Msikilizaji wa Fresh Boys, hula chuma hicho.
Squeeze tuko viral all over the place. Killing all these rappers, man, who the fuck is next? Disgress, they ask me who the best. I'm out of time, though money's time. We on the next level, nigga can relate. Utawaski, it's been a while, huh? Kitona mna kunja, that's the facts. I'm kitona mna vungo, kinzinguwa, kuzinguwa straight. Atu ambili, to shanza ku hate. Now the game is mine, to shanza ku date. Fuck the fame, man, we need some dough, nigga. Fuck the game, man, we need a ghost. Like a pussy, nisha kuwa bro. Lakinu kisha chon, lipo toka juani so. Mkani tunetimu, bila taku vibe, yo, huh? Aiming too high, do I? Sky as a limit and I'm too fly, can I'm bound? Embu chill, when I'm a down a dimpo. Tukifanya sis, ndo mnachukulia simple.
Unamsema bad man.
Kusofa kifanya my own village. Sindo halisi kabisa, we meet the realest. Like ikishika ukifuta kubwa na kuenda bisha. Soko na tisha, sema ndo vile mikazo ile ile. Chizi kabisa, gatha nito toa maisha. Udeza katisha, mudige ranyi ndo vile vile. Arubaina ziku fika, lali kufa siku ile ile. Nyonge mnyongeni mkimoja haa impeni. Kine panga kusofa, toka mwagi mtuzeni. Kuna mungine na yeye mini nye mchuzeni. I gotta move, maskani sama nazuka. Shit the wizard. This my daughter's very healthy. Now you see me as in the cut. And the sun is very deadly. Say my job is dead. You patos can she come a sila sila. But you gonna jump. Cause I'm just a sister. I am music in a duo with the villas. I am music to call it sila sila.
Rappers wake you.
Jesus. Yeah. Hinto ile guso nate na penya bila Tomaso bila mate. Hinto ile ukipa skio tu lazima umsafaro fuate. Hinto ile moja kwenye chache mashimo ni wakika huku kila pini mwake babake na vyoto boss ya maki wezingatia itifaki. Na ukiongelea kusu swags, bears and flows, I got it. Talk about pesa, I want it. Yes, I'm the SHRT spotei ato uchampe. Mastanza overweight ka viroba kwa mawaki ni haramu kama mvinyo wa viroba. Kaba kou kama roba zimepangwa kwenye order. Zimepikika weka order kama mimi niko moja. Nne tano nane kilomito sinulize kusumbio. Hesabu hatua nilizo piga toka dom paka da.
Sasa nini ya ni basi.
Inatosha.
Sema bali.
It's a rap, ladies and gentlemen. It's a rap. Namalizi.